Blog Talk Radio.
RIN rero Rwanda National Congress muri mwaraba yumva batazi intego zayo intego sheshatu zihuriro nyarwanda RIN ya mbere ubuyobozi bushingiye ku mategeko na demokarasi ya kabiri amajyambere arambye kandi asange ya gatatu umwe n'ubwiyunge nyabwo ya kane umutekano w'abantu b'ibyabo ya gatanu ububanyi n'amahanga buboneye ya gatandatu itahuka ry'impunzi mu cyubahiro
RIN viva viva RNC FIFA! FIFA!
Yeah.
kuruhuka ijwi ry'inkuru y'abanyarwanda yivugira Washington DC turabasuhuje mwese abaduteze amatwi ku mugoroba uyu munsi aho turi kwa kane ku tariki ya gatanu z'ukwezi kwa gatanu mwaka w'2022 mukaba muri kumwe nanjye Chantal Nyange muri studio za radio itahuka bakunze bakadi itahuka rero kwa kane ni umunsi tubagezaho ikiganiro ubukene n'imibereho mibi y'abaturage aho turebera hamwe muri rusange uko umunyarwanda yifashe mu Rwanda umunyarwanda meza te umunyarwanda bayeho ate umunyarwanda arahumeka umunyarwanda araryutwe umunyarwanda araryama agasinzira umunyarwanda aratuje aratekanye umunyarwanda arishimye umunyarwanda ameze gute muri rusange umunyarwanda yobowe ate umunyarwanda yobowe nabi umunyarwanda yaragowe umunyarwanda n'inyagupfa umunyarwanda n'inyaguhwera umunyarwanda nta kigira utwe agatsiko karamucuza utwe agatsiko karamutsikaniye agatsiko kajengereje umunyarwanda umunyarwanda nta bwinyagamburiro akigira umunyarwanda yahinduka ingaro zwa muheto umunyarwanda nta kigira umunyarwanda nta ryamu umunyarwanda nta sinzira umunyarwanda n'inyakujya n'inyagupfa n'inyaguhwera kariya gatsiko rero kazatumara kariya gatsiko kazatumara karatwambura byose kakageza no ku buzima bwacu karaduhiga kaduhindusha kaduhigisha uruhindu ugize ngo avuze ikitagenda avuze imikorere mibi ya kariya gatsiko agatsiko karashyirwa kamunyuruje bukatanyuruje ni mu magereza abandi bakagaburirwa ingono ngubwo rero ubuzima bw'abanyarwanda ubundi tsiko kandi karengeza kakirata kavuga yuko ngo abanyarwanda ngo babeho neza ngo abanyarwanda barishimye ngo abanyarwanda baranezerewe ariko ibigaragarira isi yose nuko agatsiko kajengereje abanyarwanda abanyarwanda rwose nta majya namaza nta mashyi no mu mujyi w'abanyarwanda rwose bamerewe nabi cyane bakunzi bakadita uka rero rekane kwizima amagambo byose tubirebere hamwe muri iki kiganiro ubukene n'imibereho mibi y'abaturage mutegurirwa kandi mukagezwaho na bwana Edouard Kabagema bwana Edouard Kabagema ijambo ni ryanyu
urakoze Chantal wabunyumva neza
yego ndabumva neza bwana Edouard Kabagema
murakoze cyane ndagushimye kandi ndagushuhuje ngasuza na Serge mufatanya kubanga bw'ibyuma ngasuhuza n'abanyarwanda bose badukurikira abanyarwanda bakunda radio itahuka abanyarwanda bakunda ihuriro nyarwanda kandi banaritera inkunga bose turabashuhuje turasuhuza kandi abayoboke bacu aho bari hose abayoboke ihuriro nyarwanda RNC aho baherereye hose ku isi tugasuhuza n'abandi bose bakunda demokarasi n'abandi baharanira impinduka bose turabashuhuje uyu munsi rero tubafite ikiganiro kigizwe n'ingingo eshatu urebye kiraba kigufi cyane ko dutangira dutinze tubanje no kubiseguraho kubera ko twari dutangira saa yine z'ijoro nubwo twarengeje iminota twagize rotari iminota 30 twakereye iminota 30 kubera impamvu zinyuranye mutwihangane rwose mu tubabarire ntabwo tuba twabi ntabwo ari ibintu tuba twateganije ni ibintu bidutunguye iyi rotari twagize muyihanganire uyu munsi rero tubafitiye umushyitsi sinzi niba ari muri studio Serugendo waba utwumva
urakoze cyane Kabagema Edouard ndi kubumva
natwe turakumva neza Serugendo wasuhuza abatwumva mbere yuko tutangira ikiganiro cyacu
yego urakoze cyane reka ngusuhuze ngushimira kuba wantumiye nsuhuze na mugenzi wawe mufatanyije Chantal Nyange na Serge uri ku buhanga bw'ibyuma nsuhuje rero n'abanyarwanda bose batwumva n'abazatwumva Imana ikomeze barinde urakoze
cyane uyu munsi Serugendo ni umuntu uzi ibintu by'ubukungu twamutumiye kubera ikibazo gikomeye twahuye nacyo n'ahantu bavuga ko leta tumaze kubona mu turere tubiri akarere ka Rutsiro n'akarere ka Rubavu twabonye inkuru ebyiri zitandukanye zivuga ko uturere twagiye dusonera imyenda y'abaturage bahawe na VUP bananiwe kwishyura abaturage benshi cyane kuko n'imyenda yagera kuri miliyoni hafi 200 donc miliyoni 200 muri utwo turere twombi noneho leta ibura ubwishyu noneho nta kindi kintu cyari gisigaye usimbye gusonera abaturage iyo myenda bakayibahanaguraho kandi barayifashe kugira ngo wenda ba bavuga ko bayifashe iyo myenda kugira ngo ibafashe kuva mu cyiciro cy'ubukene bajya mu kindi ariko bigaragara ko iyo myenda ntacyo yabamariye kubera ko ngo baracyara bakene cyane barahombye ku buryo ntwabona ukuntu ubishyuza rero nk'umuntu uzi ibintu by'ubukungu turabaza Donise Rugendo ibi bintu ni ibiki ni ibiki harimo ikibazo gikomeye cyane ari budusobanurire iki kibazo turi bukiganireho ku ngingo ya ku mwanya wa kabiri ku mwanya wa mbere turareba ikibazo cy'itangazamakuru mu Rwanda ni ikibazo gikomeye cyane mwabonye ko bavuga ko mu Rwanda rwarakoze amelioration mu byerekeye imyanya rwageraga mu byerekeye nyine mu bihugu bitoteza itangazamakuru ngo nkurikije inkuru twumvise ya Ijwi rya Amerika bavuga ko noneho atari bibi cyane nkuko byari bisanzwe bimeze iyo audio turayibumvisha mu kanya ariko impamvu iyi ngingo nayo izanye itangazamakuru ni ukubera nyine umunsi mukuru w'itangazamakuru ubaho buri mwaka ku itariki ya gatatu z'ukwa gatanu buri mwaka ariko hakaba n'ikindi kibazo ikibazo nabonye gicyanteye ubwoba hari ahantu kandi agaruka mbere tubyumva aho abaturage bo muri Gisagara hari hahoze ari Butare aho ngo abaturage umuntu yakwita ko bari ba rwiyemezamirimo bari barafashe turiya tuvuriro two hasi bita ngo ni poste de sante bavuraga abaturage noneho abaturage babavura kandi abaturage bivuriza kuri mitiwere babavura RSSB ikanga kubishyura kandi abaturage bafite mitiwere baraguze mitiwere bafite n'icyemezo cy'uko barishye mitiwere bakanga kubishyura noneho ngo itangazamakuru ryabigiyemo kandi muribuka neza ko na radio itahuka ibyo bintu twabivuze kenshi cyane tuvuga ko ikibazo cyari amavuriro bita ngo ni amavuriro ya poste de sante twabikoze ibiganiro byinshi twavuze ko ari mu kibazo gikomeye kubera ko utwo duposte de sante tutakemera kuvura abaturage bivuriza kuri mituweli kuko iyo babavuye ntabwo RSSB ibishyurira bibi ikibazo gikomeye none nabonye inkuru bavuga bati aba baturage bo muri Gisagara bavuga bati turashima itangazamakuru ryadukoreye no ntagara abaturage aba bantu bari bafite utwo tuvuriro RSSB yaragiye mu imyenda yanga kubishyura ariko none ngo rashyize irabishyura noneho baravuga bati turashima itangazamakuru ryadukoreye ubuvugizi RSSB yarashyize iratwishyura ngo miliyoni 28 niyo yahangaha ikintu ikibazo nagize ni kingiki itangazamakuru ryasimbuye abadepite gute ryasimbuye abayobozi gute ntibashima itangazamakuru nako ntibashima abadepite ntibashima abayobozi bandi ntibashima sosiyete sivile ahubwo barashima itangazamakuru ni ukuvuga ko itangazamakuru mu Rwanda risa nkaho ndavuga ariko itangazamakuru rivugira abaturage kuko hari itangazamakuru rya leta ritegera rivugira abaturage cyangwa se kugira ngo batabyita ko rirwanya ubutegetsi ndavuga itangazamakuru rivugira abaturage risa nkaho ryasimbuye abadepite ryasimbuye abandi bose na sosiyete sivile abantu bagombye kuvugira abaturage ntago bagihari basigaye bavugirwa n'itangazamakuru kandi ikibazo kindi cyane ubwoba nuko abo bantu bavugira abaturage bashima bati muratuvugira ibintu byacu bigacamo byarananiranye abo bantu nibo leta ifunga ni ikibazo gikomeye ngiye ahangaha turi buhaganire ku ngingo yacu ya mbere ingingo ya gatatu turi burebe ni ikibazo cya ruswa mu Rwanda aho mu Rwanda hari kubera amanama ngo inama y'ibihugu bituruka mu muryango wa Commonwealth ngo barimo kwiga ngo ibibazo bya ruswa muri uriya muryango n'ibiki byose ngo ibikorwa ibintu byose ariko ibi bintu bya ruswa ngo mu muryango wa Commonwealth iyo nama ireba ibyaruswa mu muryango wa Commonwealth kubera Kigali kubera ko Kigali izakira vuba iriya nama ya Togamu abantu barakeka ko arizo mpamvu bafunze birukanye uriya bamuriki Edward ku mirimo bamwirukanye ku mirimo bakanamufungira mu rugo iyo nama atangaza yari bu amaze gusohoka avuga ko afungiye mu rugo abantu benshi baravuga ko ashobora kuba ari ibintu by'ikinamico yo kugira ngo nyine Kagame wenda yereke umuryango wa Commonwealth ko ari umuntu w'igitangaza mu kurwanya ruswa ariko ni turajya mu nyigo yacu iki kibazo turakiganiraho turabereka ko ari ikinyoma Kagame ari umuntu ukunda ibintu bya maonesho nko babonye babyita uvata umuntu umwe w'umuministre witwa Bamoriki n'undi wese wenda ukomeye ukamufunga ukavuga ko amufungiye ruswa abantu bakavuga oh cya gihugu ni kitangaza gifunga n'abayobozi ariko mu nzego zibanze turareba ruswa ihari n'abantu barya ruswa mu nzego zibanze bageze ku bihumbi n'ibihumbi abo ngabo ruswa igihugu cyaraboze kubera ruswa ibera mu nzego zibanze ariko tipe Kagame akagenda agafata umuyobozi umwe akamufunga pour example kugira ngo isi yose ivuge ngo ngo cyagiye kugifunga n'abantu babayobozi batazi ko mu nzego zibanze ibintu byaboze byapfuye kubera ruswa turabireba ikindi nta ndwara ikintu cyagombye kudutangaza kubera ko bije kuvuga ngo bafunze bamuriki nta muntu ugomba kuranga nta muntu byikwiye kurangaza kubera ko ni ibintu byo muri FPL ntende bafite ukuntu bazabyaranja nta kibazo bazamutwara twabonye n'abandi bayobozi benshi arabakubisa abagore arabagereza miliyari 22 twaje tubona muri kiganiro cyacu arabagize bate ngo bareze ku mateleviziyo ngo babyaye mu ngo z'abandi abo bose ntacyo babaye urumva abo bose ntacyo babaye baraho ngo bari mu mirimo bari komeza imirimo yabo rero nta muntu bigomba kurangaza ni ibintu byo gutuma wenda Kagame adeturuna tension arafite imanza muri Amerika kubera rusesa abagina arafite ibibazo bya bimukira byagiye biswata birimo guswata ibyo byose ni ibintu ashaka kugira ngo adeturunira tension kandi anabeshye Commonwealth yuko ari igitangaza mu kurwanya ruswa ariko turabereka mu kanya yuko ibi bintu ari gukora ni ikinyoma gikomeye cyane bo niba deka nsabe Chantari niba yaba dufite ya audio ire yerekeye umunsi mukuru w'itangazamakuru
kwisigira n'ikiramwe ry'abanyamakuru batagira umupaka reporters without borders cyasohotse kuri uyu wa gatatu cyishyura Rwanda mu bihugu bitameze neza mu rwego rw'itangazamakuru ku mugabane wa Afurika icyo cyegeranyo kiravuga ko ubutegetsi buriho ari bwo bugenzura imikorere y'itangazamakuru byo mu Rwanda byaba byigenga ndetse n'ibya leta kiravuga ko benshi muri banyiri bitangazamakuru usanga bari mu ishyaka riri ku butegetsi bikabangamira bikomeye ubwisanzure bw'itangazamakuru reporters without borders iravuga ko mu rwego rwo kwirinda ibibazo byavuka byinshi mu bitangazamakuru n'amaradiyo ingufu mu muziki na siporo icyo cyegeranyo kikavuga ko itangazamakuru ricukumbuye mu Rwanda ridateye imbere kiravuga ko itangazamakuru ryugarijwe n'ibibazo by'ubukene kikavuga ko nabagerageje gukora ku nkuru zikomeye cyangwa bakagira ibyo bashyira ku miyoboro ya YouTube bahanishwa ibihano bikomeye reporters without borders ikavuga ko kuva perezida w'u Rwanda Paul Kagame yatorwa mu 2017 ibintu byakomeje kuba bibi kuko hari abanyamakuru bahatiwe kwitabira za gahunda zo gukunda igihugu cyangwa se bagahatirwa kuba abayoboke b'ishyaka riri ku butegetsi ababyanze bakirukanwa kikavuga ko hari abanyamakuru babona akazi kabagiraho ingaruka bagahitamo kwicecekera kiratunga agatoki ubutegetsi ko bushobora gukangisha abanyamakuru ibyaha bifitanye isano n'ibyaha bya genocide kugira ngo babacecekeshe kiravuga ko abategetsi bashobora guhana abanyamakuru ku mpamvu zidafite aho zihuriye n'akazi kabo ikindi cyegeranyo kigarukaho mu rwego rw'amategeko n'uburyo ubutegetsi bugenzura ibiganiro byo kuri za telefone z'abanyamakuru binyuranyije n'amategeko kugeza aho bishoboka ko hatabaho ibanga ry'akazi ku musozi w'icyegeranyo cya reporters without borders barasa n'abibutsa ko kuva mu 1996 abanyamakuru 8 b'abanyarwanda bishwe cyangwa bakaburirwa irengero naho abandi 35 bagahunga igihugu abo baba mu mahanga iki cyegeranyo kivuga ko bahora ku rutonde rw'abo leta ishobora kugirira nabi itabwa muri yombi rya hato na hato nayo ryariyongereye kandi n'abakorera ku mbuga nkoranyambaga ntiborohewe ku bwa reporters without borders mu gushaka kumenya uko abanyamakuru bo mu Rwanda babona ubwisanzure bwabo ijwi rya Amerika ryavuganye na Bwana Jean-Baptiste Karegeya umunyamakuru urambye mu mwuga ashima ko politiki ya leta mu nyandiko zo kurengera itangazamakuru imeze neza agasanga hari ibindi bikwiye kwitabwaho
ntabwo bihagije kuko urumva hari igihe cyose haba hari abantu bashobora kuzira ko bakoresheje umwuga wabo bakaba babizira bagafungwa igihe cyose abaturage badashobora gutanga amakuru bavuga ngo gitifu arankura ku liste ya VUP cyangwa azanyimishe mituwere igihe cyose umunyamakuru adahabwa icyubahiro akwiye niko navuga kuko nyuma y'ayo mategeko nakubwiye hari ibindi babiri umunyamakuru abayeho ate mu bibazo agenda ate ararate ibyo ntago byuzuye kuko ariko icyo nakubwiye mu nyandiko ntako leta y'u Rwanda itakoze ngo ibyo bibeho
no kuri bwana Oswald Mutuyezu nawe urambye mu itangazamakuru avuga ku cyegeranyo cya reporters without borders ashima intambwe u Rwanda ruriho
ni intambwe ishimishije kuko u Rwanda urabona ko wateye intambwe nini myanya wagabanutseho ni 20 urabizi ko uko imyanya iba myinshi uko uba ugana mu banyuma niko ubwo itangazamakuru buriniga none ruri ku mwanya 135 tugeranije n'ijana 156 muri 2020 ikindi n'amanota yagabanutse iyo amanota ari menshi ubwo mubonika itangazamakuru ntekereza ko ari n'intambwe inini cyane ugereranyije n'izindi wenda u Rwanda rwagendaga rutera uko imyaka yagendaga ikurikirana.
Kimwe mu byo yemeranyeho n'icyegeranyo n'ikibazo cy'ubukene mu mwuga kinaremereye itangazamakuru, Mutuye Yezu aratanga inama ku cyakorwa.
Ni ukuvuga ngo sosiyete sivile niyo yagombye gukora igituma itangazamakuru ryisanzura rinagira n'ubwo bukire, ariko nayo iraciyubaka. Abikorera nabo ntabwo baragira umuco wo kwamamaza, naho naturuka muri leta ubwo ba bayobozi bafata ibyemezo ku ngengo y'imari bazajya banategeka n'uko itangazamakuru rikora. So gusanga icyo ntekereza ntekereza ko minisiteri y'itangazamakuru ikwiye kugarukaho, kuko itangazamakuru ryabuze urireberera usanga ngo minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu irarishinzwe. Urumva koko minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu yashingwa itangazamakuru? Urumva ibyo bintu bijyanye? Oya. So ubwo rero minisiteri igarutse yagikora za politiki.
Umunyamakuru Karegeya avuga ko ibyegeranyo by'imiryango mpuzamahanga bigaragaza uko itangazamakuru rihagaze mu Rwanda bishobora no gushingira ku bigaragara ku mbuga nkoranyambaga. Avuga ko kuba hari abantu birirwa bibasira abanyamakuru, ababishinzwe bakaruca bakarumira, bikomeza kuba ikibazo ku bwisanzure.
Twakwita njya mbona abantu bifatira ku gahanga abanyamakuru, iyo umuntu akwanditse akavuga ati aha kanaka kanaka yo ubu mukanya araba yabigejeje kwa Rwigara, arabigeza kwa Rusesa Bagina, arabigeza kwa Ngabire mu ruhame. Kandi kuko niba arabahamije ibyaha, niba arabagize ibihe bibazo, uri nkabo iyo bukeye ukajya gusaba amakuru umuntu arakwikanga. Ubu cyisanzuye rero bivuze ngo abakora raporo bashobora kugendera kuri ibyo bintu kuko biba byabaye mu ruhame.
Duteguriye inkuru urwego rw'igihugu rw'imiyoborere mu Rwanda rureberera itangazamakuru ntirwabashije kuboneka ngo twumve icyo bavuga ku cyegeranyo cy'abanyamakuru batagira umupaka. Ababishinzwe batubwiraga ko bari mu yindi mirimo. Muri uyu mwaka u Rwanda rwashyizwe ku mwanya w'136 n'amanota 45.18, ruvuye ku mwanya w'156 n'amanota 49.34 rwajeho mu mwaka w'2021 mu bihugu 180 biba byagenzuwe. Bagira ubusajwi ry'Amerika i Kigali.
Urakoze rukoze Chantal kudushyiriraho iyo audio. Ubwo nyine baye umusogongero kugira ngo menye ko itangazamakuru mu Rwanda rihagaze. Impamvu nazanye ikibazo nk'uko nababwiye ni inkuru yavurutse yaturutse muri Nyaruguru mu Bare navuze Gisagara, aho hose ni muri Butare ariko gura nibeshye nyine akarere ni muri Nyaruguru. Ni mu nkuru ku itariki ya 4/5/2022 mu inkuru ivuga ngo mugiye koma inkuru ivuga ngo Nyaruguru barashimira itangazamakuru ryagize uruhare mu gutuma bishyurwa 28 million abaturage nako bariya ba rwiyemezamirimo bari barafashe ari amavuriro. Muzi ko leta yavuze ngo abashaka bajye gufata ari amavuriro yo hasi bajye bavura abaturage, umuntu yabyita ko ari ba rwiyemezamirimo. Nibo barimo gushimira itangazamakuru ngo ryatumye RSSB ibishyura ari 28 million. Noneho rero ikibazo ahangaha ikibazo umuntu yakwibaza ni kuki badashimira abadepite? Kuki badashimira abadepite? Muri hari abanye muri Nyaruguru bavuga hari abantu bicaye mu nteko baturuka muri Nyaruguru, kandi ntanubwo uyiri umudepite mu gihugu umudepite mu nteko ntabwo uvugira gusa abantu baturuka mu karere ukomokamo, ushobora no kuvugira abantu bose barengana baturuka no mu tundi turere utavukamo, donc mu turere tutari utwawe bose ugomba kubavugira, niko bimeze. Ariko ni kubera iki aba ba rwiyemezamirimo aba bari bafite utu tuvuriro two hasi bita ngo poste de sante bavuye abaturage bivuriza kuri mitiweli leta ikanga kubishyura RSSB ikanga kubishyura, nyuma bakaza itangazamakuru rikaza kubakorera ubuvugizi noneho bakishyurwa 28 million, bakaba barimo gushima itangazamakuru gusa ntibashima abadepite ntibashima abandi bayobozi barashima itangazamakuru. Angaha ni ikibazo umuntu yagombye kwibaza. Noneho dusimbuke tujye hahandi bavuga bati mwabonye raporo ya Amerika ejo bundi ivuga ku byerekeye uburenganzira bwa muntu mu Rwanda. Raporo ya Amerika muri iyo audio nuba twaranyujijeho mu kiganiro cyacu cyahise ejo bundi ikiganiro cyacu giheruka muri iyo audio raporo ya Amerika ivuga ko cyuma Hassan bamufunze amaze kugaragaza akarengane abaturage bakorerwa mu gihe cyagoma mu rugo. Uwumva ko yararimo gukorera ubuvugizi abaturage nicyo yazize, nicyo afungiwe, nacyo cyamufungishije. Bivuze iki rero? Bivuze ko hari itangazamakuru bivugira abaturage, ariko kubera ko abavugira abaturage ari abo bariya bansenya Imana, bariya ba Hassan bose, umuntu na bariya bakarasira bose, umuntu uzanye ikibazo ushaka kuvuga akarengane abaturage barimo ukagashyira hanze, baguta muri yombi bakagufunga. Ni konsta ya raporo ya Amerika ku Rwanda kugereke uburenganzira bwa muntu, ni nayo angaba barabivuga angaha muri mu byerekeye uburenganzira mu byerekeye ubwisanzure bw'itangazamakuru mu Rwanda. Rero umuntu akibaza hanaye umuntu akibaza ni kuki abanyamakuru bigenga bavugira abaturage, bazana ibibazo by'abaturage bakabishyira hanze bakabigaragaza bakora ubuvugizi abaturage, ni kuki leta ibatoteza ikabafunga, bamwe ikabica, abandi bakaburirwa irengero, abandi bagahunga? Ni kubera iki? Eske kuvugira abaturage muri kiriya gihugu byabaye icyaha ku buryo ubikoze aba agomba abayikozeho ku buryo agomba gupfa, agafungwa, agatorongera, agahunga, cyangwa se ahanga? Ni ikibazo umuntu yakwibaza. Kuvugira abaturage, kuvugira gukorera ubuvugizi abaturage, ukavuga karengane bakorerwa, ukavuga ihohoterwa bakorerwa n'ubutegetsi, ni icyaha cyicisha umuntu, gifungisha umuntu, gituma umuntu agomba kuburirwa irengero cyangwa agahunga igihugu? Ahangaha ni ikibazo mugomba kwibaza. Niyo mpamvu rero iyi ntuza twayizanye, iyi sije twayizanye. Ibi niko bimeze mu Rwanda, niko babikora. Uvuye abaturage baramwica. Noneho umuntu akavuga ati baba depute batubeshya ko ngo wari intumwa za rubanda, bari hehe ko ubona ibibazo byose, ibibazo hirya no hino mu gihugu, kugira ngo ikibazo kimenyekane kivugwe leta ikiteho, ntabwo abaturage bakinyuza kwitangazamakuru ribogamiye kuri leta, cyangwa ngo bakinyuze ku badepite? Oya, bakinyuza kwitangazamakuru ryigenga bazi ko rivugira abaturage. Niho nibyo baba bizeye, nibyo babwira ibibazo byabo kugira ngo babakorere ibitangazamakuru nibakorere ubuvugizi. Ahangaha rero umuntu yakwibaza kubera iki byagenze bityo. Iyo ubyitegereje neza mu buryo bwa politiki, ubona ko habayeho mu Rwanda hari icyuho hagati y'abategetsi bakorera FPR, bashyizweho na FPR, bavugira FPR, bakora ibyo FPR ishaka, n'abaturage bagowe, batotezwa, bakeneye ubuvugizi, ariko bariya abayobozi badashobora kugira icyo babafasha, kubera ko abayobozi ni appointed, ni bashyizweho na FPR, niyo bakorera. Ntabwo bashobora kujya kuvuga ibibazo bibangamiye umuturage igihe cyose ibyo bibazo bigusha mu bigonga FPR. Murabibona hariya muri Barnyahe, murebe abantu bitaye ku baturage bo muri Barnyahe bakavuga ikibazo cyabo, bakabavugira. Naba ngaba bafunze bakarasira, naba idamange, naba bose barashidi, naba ari aba Dr. Kayumba, abantu bose bafunze bariya bashatse kuvuga ikibazo cy'abantu bo muri Barnyahe, abo ngaba barafunze dusha. Ahangaha iki ngicyo mucyumve neza, ni ukuvuga ngo hari icyuho cyabonetse abantu itangazamakuru ryigenga rishobora kwinjiriramo, kubera ko abayobozi bakorera FPR, bashyizweho na FPR, ntibashobora kuvuga ibibazo FPR idashaka ko bavuga. Ni ibibazo bibangamiye abaturage, ni ibibazo bigaragaza ubukene, ibibazo bigaragaza akarengane, bigaragaza ruswa, mbega bigaragaza nabi ubutegetsi bwa FPR. Noneho haboneka icyo cyuho cy'uko hari abantu bagombye kubikora, abayobozi ba FPR bose abanyamuryango ba FPR n'abadepite bashyizwe na FPR, abagombye kubikora ntibabikora. Noneho kandi abarengana baragunywa bakarengana, rwo haboneka icyuho rero abantu itangazamakuru ryigenga, abantu bafite umutima muzima, aravuga ati bari abantu babuze ubavugira, ndeka twebwe twinjiremo ikibazo cyabo tukigaragaze tugishyira hanze ariko wabigerageza bakagufunga bakagufunga umva aha ni ikibazo gikomeye cyane kubona umuntu abantu bafite akamaro abaturage babavugira babakuru ubuvugizi ibibazo byabo bikamenyekana kugira ngo byitabweho ahubwo leta ntibareba neza ahubwo nibo ifunga ahangaha rero ni ikibazo gikomeye cyane kandi niko bimeze mu Rwanda ubona ko iri yatangazamakuru nubwo bafunze bari ba Cyuma Hasani bari ba Mansengimana n'abandi benshi bakarasira abandi bose bari abantu bavugiraga abaturage FPR yarabafunze ariko ni cyaha yakoze kuko yafunze abantu bafitiye kamaro abaturage yafunze abantu bafitiye akamaro abaturage akazi bakoraga kari karabuzuka ugakora kari karabuzuka gukora naze mpamvu ubona nabonyere ya nkuru nkavuga nti ariko ni gute abantu bavuga bati twebwe turashima itangaza bakurya byadukoreye ubuvugizi leta ikaba yatwishyura amafaranga yacu miliyoni 28 ntabwo bashima abadepite ntibashima abakozi ba leta nta wune donc urumva ko abaturage bo bazi ubavugira baramuzi ubakorera ubuvugizi baramuzi nimpamvu ari we bashima umva ko umuntu akibaza abadepite bahembwa miliyoni zirenga ebyiri n'igice mu kwezi n'abari abategetsi bose abasenateri n'ibiki byose batavugira umuturage kandi bahembwa amafaranga ava mu misoro y'abaturage ntibagira icyo bamukorera bakicicikira ngo kuko ngo nta uvugana indyo mu kanwa mwinjya mu kanwa nta wivugana bakishikira umuturage akarengana bakihora noneho akaza abandi bantu bafite umutima banakenye nkuko bavuga batamenyamakuru barakenye n'amafaranga babona leta ntakibagenera n'ukora gusa kubera ubumuntu bakavuga ati tuvugire bari abaturage bararengana wagerageza kubavugira kubera ko abandi babataye abadepite abasenateri abandi bayobozi bose barabataye ngo batikure amata mu kanwa wabavugira nawe bakagufata bakagufunga urumva ko ni ikintu kibabaje kandi giteye ubwoba kubona leta itoteza abantu ahubwo bafitiye akamaro abaturage njyewe ni ikintu icyo nashaka kuzana kubera iriya nkuru nabonye iyo muri Nyaruguru niyo vraiment yanteye ikibazo cyo impamvu iyo yatumye nzana iyi sujet y'itangazamakuru rikorera abaturage ribakorera ubuvugizi kuko abaturage babayabandone ntabwo nta mudepite nta musenateri nta muyobozi ubakorera ubuvugizi kugira ngo wenda batamwita ko arwanya ubutegetsi bwa leta aterekana isura adashaka wenda aramutse avuze ibibazo abaturage bafite yaba yerekanye isura mbi y'ubutegetsi bwa FPR ibyo bintu bakabyirinda bakabyihorera noneho itangazamakuru ryaza rikabyinjiramo umunyamakuru byinjiyemo wese bakamufunga bakaburirwa irengero bagapfa akagira gati ibi bintu ni ibintu biteye ubwoba kandi ni n'umwihariko w'u Rwanda ngire ngo ntaho nta kindi gihugu ndumva vrema usibye ibindi bihugu biri mu ntambara ariko nta gihugu mu gihe cy'amahoro ndumva cyafunze abanyamakuru kubera ko bavugiye abaturage bavugiye abaturage kandi ni inshingano zabo erega umunyamakuru ni umwana waturutse muri abo banyarwanda muri abo baturage bakandamizwa ababibona kandi umunyamakuru abafite ibyo deontologie professionnelle urumva bavuga ati umunyamakuru niwe n'umuntu urengana ntuzamuhiteho ugomba kuvuga akarenganeke nubona ibibazo byananiranye leta irimo kurenganya abantu iri kurenganya abaturage ntuzacishike uzagende ubivuge ariko mu Rwanda iyo ukoze baragufunga kandi ubu uri gukora inshingano zawe zihuye n'amasomo wafashe zihuye n'umutimanama wawe bakagufunga kandi mu bindi bihugu ntabwo bibaho abanyamakuru hano bavugira abaturage barisanzura akaba ari zo mpamvu bivuga ibibazo byabo mu bindi bihugu ibibazo by'abaturage byumvikana vuba vuba kuko bijya mu itangazamakuru abanyamakuru bakabivuga bashize amanga ntawo batoteza bemye bareze agatuza nta kibazo bafite ariko mu Rwanda urabona ko barabatoteza nk'ubu ibibazo bari abantu bafunze bari kuzavuga ntabwo tubibona hari abanyamakuru bacetekeshejwe kuko ijwi rya Amerika rivuga nako ni reporter San Francisco rivuga abanyamakuru bamwe bahisemo guceceka abandi bahisemo guhunga kandi hari ibintu byinshi babaga ubungubu iyo batabafunga cyangwa se ngo bahunge abandi bicwe n'iki byose hari ibintu byinshi babatubwira ariko ubungubu byabuze tudashobora kumenya kubera ko abagombye kubitubwira barafunze abandi barahunze ibi bintu rero biteye ubwoba reka ndekere aho ngaho Serugendo niba ufite igitekerezo kuri ingingo wagitanga none tukaza kujya kuri iyo ngingo uri budufashe ijambo ryawe Serugendo.
Urakoze cyane Edward, reka mbanze ngushimire kuri iyo ngingo nziza wazanye n'uburyo wanayisobanuye kandi birumvikana kubera yuko urabona itangazamakuru ubundi bavuga ari ubutegetsi bwa kane nyuma ya y'ubutegetsi inshingamategeko nyubahiriza itegeko n'ubwo bucamanza hazaho n'itangazamakuru. Itangazamakuru rero uretse no kuba ritanga amakuru rigasobanurira abaturage rikavuga ibyabayeho nyina makuru gutanga amakuru ariko rinafasha ubundi rinafasha n'ubuyobozi mu by'ukuri kugira ngo bubashe no kumenya neza uko abaturage bashobora kuba babameze. Ikizakugaragariza rero ubutegetsi bubi impamvu tuvuga yuko ubutegetsi bwa Kagame bw'i Kigali bwa FPR ari ubutegetsi bubi bw'igitugu nuko bukandamiza n'itangazamakuru ridashaka iryo jwi rigomba kuvugira abaturage rivuga agahinda k'abaturage nk'uko wari umaze kubisobanurira. Ni imwe mu biranga ingoma mbi, ingoma z'ibitugu akenshi buri gihe zikanga abanyamakuru cyane cyane abanyamakuru bazavuga bati nyabuna ibi ntabwo biri kugenda byagombye gukosorwa, nyabuna abaturage ntabwo bari gufatwa neza, hagombye kugira ibihinduka, nyabuna abayobozi bagombye kuyobora neza, ntibagombye gufata ruswa, gukoresha ubushobozi bahabwa n'abaturage bakabukoresha mu nyungu zabo bwite atari inyungu rusange. Ibyo byose rero ni nabyo duhagarariraho twemeza ko buriya butegetsi ari ubutegetsi bubi bw'igitugu bugomba kuvaho bukanasimburwa. Ntabwo nasubiramo byinshi kuko wagiye ubisobanura neza cyane, kandi koko nibyo, ni nayo mpamvu buri gihe ubutegetsi bwo mu Rwanda buza ku mwanya mubi mu bihugu bigenda bireka itangazamakuru rikisanzura rigatanga amakuru rigakorera mu bwisanzure. Kandi ni naho uzabona ko ibihugu byateye imbere bifite abaturage bishimye bigendera ku mu murongo wa demokarasi bibuzahiriza amategeko, ibyo bihugu byose uzasanga binafite icyo bihuriyeho ari uko itangazamakuru riba ryisanzuye ryarateye imbere kandi rigakora ryigenga ritagenda rikoreshwa n'abanyepolitike cyangwa se ababa bari ku butegetsi. Urakoze cyane rero kuko wabisobanuye neza, ntabwo ari ngombwa ko nasubira mu byo weho wari wavuze neza. Akaba ari nayo mpamvu natwe mu by'ukuri dukangurira Abanyarwanda yuko bagombye gufata umurongo wa opposition kugira ngo turwanye ubwo butegetsi bubi butuma ijambo ry'umuturage ritabasha kumvikana ngo babe bavugirwa n'iryo tangazamakuru ryigenga. Urakoze cyane.
Urakoze cyane. Gato cyo mu ngingo ya kabiri ni nanayise ngo leta ikigano cyacu nakise ngo leta ibasone imyenda ya VUP yakuyeho umusoro w'ubutaka ko ibonye isomo. Angaha nabibutsa pozisiyo y'ihuriro nyarwanda ku kibazo cy'umusoro w'ubutaka. Twaravuze tuti hari abantu babakene mu Rwanda bafite ubutaka bakaba batabasha kubusoreza, none niba nanirwa kubusorera bizagenda bite? Ko iyo ugiye mu mwenda wa leta ufite imisoro ya leta utasoze ko ibyawe baguteza cyamunara bisobanuye ko umuntu afite ubutaka ntabaje kubusorera azaba agiye mu myenda ya leta, ubwo rero leta izaza ibuteza cyamunara babuhe ubasha kubusorera kugira ngo ibuteza cyamunara yishyure ubasha kubusorera abari ubugura. Icyo ni cyo kintu cyaduteye impungenge tukavuga tuti ubutaka kubera umusoro ubutaka bushobora kuva mu minwe yabakenye bukajya mu minwe y'abantu bakize, kandi icyo kintu ugomba muri teka munyapolitike burya agomba gukenga ukareba imbere ibi decision uri gufata uyu munsi ukareba ingaruka zishobora kugira mu bihe biri imbere. Nizo mpamvu rero twa ikintu umusoro w'ubutaka tuwurwanya. Impamvu nzanye umusoro w'ubutaka ntaho uhuriye na sije tugiye kuganira, ariko iyo ubonye leta ivuga iti akarere ka Rutsiro kasoneye abaturage inguzanyo za miliyoni 171 bafashe bakananirwa kuzishyura kubera impamvu nyinshi ngo abaturage bahawe amafaranga n'abaturage babakene cyane babandi bari mu byiciro by'abakenye babaha amafaranga makeya yo kugira ngo wenda babashe gukora ka business twa business dutoya aguri ingurube aguri hene akoreye akantu kagakiyosike gatoya ndongo amafaranga make cyane yabafasha kwivana mu kiciro ngo cy'ubukene bajya mu kindi niko babivuga na amafaranga make ntago ari inguzanyo z'ibitangaza bo ariko baya aba bantu bari mu kiciro cy'ubukene cyane babaha amafaranga noneho bananirwa kwishyura bamwe bakavuga ko bamwe barapfuye abandi bayimukira ahantu batazwi abandi barahomba burundu abenshi ngo barahombye nkariya ku rutsiro mu rutsiro bavuga ko bahawe miliyoni 146 z'amafaranga y'u Rwanda ko barahombye kubera covid 19 kubera ibibazo byose byaje barahomba burundu noneho bamaze guhomba bakabare bakavuga bati abantu n'abakene bari mu kicyo cya mbere cy'ubudehe n'abakene nyakujya ntabwo wabona ahantu hera ubishyuza noneho baravuga ati igisigaye ni ukubasonera imyenda iyo myenda bafashe iyo muri VUP ayo mafaranga bagurijwe kugira ngo bivane mu bukene ni uko yabasonera nta kundi kireka ubagurishije ubwa nta kiri kintu wabona ubavanaho aho ngaho irutsiro barabikoze mu karere ka Rutsiro mu Kibuye babasonera miliyoni 171 ibyo iyo nkuru wayisoma muri Kigali Today yo ku itariki ya 14/4/2022 bo noneho rero akarere ka Rubavu nako kasoneye abaturage ku mpamvu zisa n'izo ngizo z'uko abantu bafashe imyenda bavuga ngo bagiye ku n'abantu bo bakene cyane bareba utuntu bakora twa business gucuruza gataro gucuruza ubunyobwa ku muhanda gucuruza za avoka ibintu byo byo kwa utuntu tworoshye ariko ngo ikintu cyabavana mu kiciro cy'abakene cyane kibajyana mu kindi kiciro cyo hejuru bakiye noneho barahomba impamvu bavuga ni zimwe na ziriya zo mu rutsiro nuko ngo bavuga ngo abaturage bafashe imyenda ya VUP ngo bamwe bimukira ahantu batazwi abamwe barapfuye abandi barahombye none bareba bakavuga bati abo bantu nta kintu wabavanaho ntibashobora kwishyura n'insolvable ikisigaye no gusesa iyo myenda bakayibasonera urumva ko mu turere tubiri basoneye abaturage hafi miliyoni 200 kuko urumva ko miliyoni 200 ijana 77 plus 99 ijana hafi miliyoni 170 hafi miliyoni 170 urebye bo ariko urumva ko ni ikibazo kandi iyo gahunda yo gusonera abaturage bafashe imyenda muri VUP iri hose mu Rwanda nkuko bavuga muri inkuru yo muri inkuru yo kuri Kigali Today yo ku itariki ya 3/5/2020 ivuga nyine abantu iriya inkuru ivuga isonerwa ry'imyenda ryabaye muri Rubavu baravuga ko ngo hari gahunda y'uko mu turere twose two mu Rwanda bagomba kubasonera ahangaha rero umuntu akibaza harimo evidemment abantu bavuze batari ko biti none se ko umuntu ufashe imyenda muri rusange iriya ni imyenda ya leta abanyuza muri za VUP n'iki byose umuntu agiye muri banki populaire ugafata imyenda uhombye barakwishyuza bagutereza cyamunara no muri zindi banki zose niko bimeze ntabwo ntawe basonera imyenda afe wenda tuvuge bagiye muri wenda ibyo ngibyo arabidusobanurira serugendo ni ukeneye ibintu by'amabanki wenda umuntu ahombye burundu wenda hari ibyo bamusore simbiza bakavuga ati baguhanaguyeho imyenda ko ntabwo ubasha kwishyura bankrupt wenda sinzi ukuntu ubyite wowe bo ariko rero ikibazo gihari nge mbona harimo ababirwanyije vidama bavuga bati bariya abantu bagumye gukurikiranwa bakishyura nkuko abandi bishyura bafata imyenda bose bakishyura yuhombye barakwishyuza n'iki byose bo ariko ngiye ikibazo kirahangana iki hari gahunda za leta zivuga ko mu myaka wenda muri 2020 muri iminsi iri imbere donc 2020 2034 ngo abaturage ngo serivisi za banki zagombye kugera ku baturage bose none deja urabona ko leta yagurije abaturage amafaranga make cyane kugira ngo babashe kuwenda kwiteza imbere bave mu kiciro cy'abakene cyane wenda bajye mu kiciro cy'abakene ibintu nk'ibyo ngibyo ariko urabona ko byaraswase byarahombye byose bageraho bagomba kubasonera kwahanagura himyenda kubera ko bananiwe kwishyura nge nkabaza nti riya ni leta nibyo bafite gahunda yo kubahanaguraho imyenda nibyo mu Rwanda hose windirahare ibyo ni byiza kora abatoye nta kundi wabona ubagenza ariko se ni banke privé iramutsigiye mu muri business yo kujya itanga inguzanyo muri bari abaturage yoko idashobora gusonera abaturage imyenda baramutse bananiwe kwishyura banke nayo yabasonera sindi niba byakunda eske gukora business yo kuguriza bari abaturage uri umuntu mu privé birashoboka umva ko deja ese ya mbere babita mushira ese ya mbere yo kubaguriza barabigerageje birananiranye bose bagomba kubasonera imyenda bose mu Rwanda hose niko bari kuvuga niyo gahunda ihari mu Rwanda hose urumva ko ndabona ari ikibazo gikomeye wenda serugenda dusobanura ari ikibazo cy'ubukungu bwifashe nabi eske izindi banki zishobora kuza zigagurira bari abantu byakunda kandi wenda niba homba zishobora kubasonera imyenda bafite ikindi kibazo mfite wenda nabajije hariya mu muri titre y'ikiganiro mu nyito y'ikiganiro ko leta yashyizeho icyo bita umusoro w'ubutaka kandi umusoro w'ubutaka akaba ari amafaranga menshi kurusha ariya abaturage bahawe amafaranga menshi leta ko ibonye ko ibyo ni ibintu twabwiye leta kenshi tugeze uti leta igomba kumenya ububasha bw'ubuzi bw'abaturage bayo bariya abaturage ni abantu bakiri cyane barabura amafaranga amadolari 3 mu mwaka yo kugura mituweli abana babo barwaye bwaki nta kintu kimwe bafite baranego kugura agapfukamunwa bariya abaturage bazariha umusoro w'ubutaka gute ni ikibazo gikomeye urabona niba leta igombye kubasonera iriya myenda kandi ntago ari imyenda minini ni amafaranga make cyane babahaye babagurije yuko ibara mu bukene none nibijya ku musoro w'ubutaka bizagenda bite kandi umusoro w'ubutaka ko ariyo mafaranga menshi arutariya babagurije bakanirwa kwishyura angana ni ikibazo gikomeye nanabwira ko mu turere tumwe na tumwe nkahuye ngire ngo hari inkuru twigeze kubona bagiye bajya kwishyuza abaturage umusoro w'ubutaka bagasanga wenda bamaze imyaka 2-3 batarasora bagasanga umusoro bagomba kwishyura leta uruta kure agaciro k'ubutaka none nabo bakabura ko babigeze abayobozi bakavuga ati ntabwo bishoboka none bati nta yandi mahitamo ni ukubasonera uwo musoro bakawusiba bakawihorera kubera ko ntaho babona bawuvana nuwagurisha ubutaka bwabo ntabwo umusoro wavamo kandi abaturage uramutse ugurisha ubutaka bwabo kugira ngo wishyure umusoro batakwishyuye w'ubutaka baba bahindutse inzererezi bahinduka mu muhanda bagahinduka abasabirizi bakajya mu muhanda bakajya barara mu muhanda n'iki byose urumva ko ntabwo ubundi leta yakubye kuri ibintu nk'ibyo y'ibyo rero umuntu akibaza ati niba leta imaze kubona ko abaturage bafite ubushobozi buke cyane ku buryo n'inguzanyo nkeya leta bahaye za VUP batabasha kuzishyura bakagomba kubasonera imisoro bakagomba kubasonera izo nguzanyo bafashe ayo madeni bafashe kandi hirya no hino bikaba byaragaragaye yuko batanabasha kwishyura umusoro w'ubutaka bagomba kubasonera umusoro w'ubutaka ushyiraho ubashyiraho uzi neza ko batazabasha kuwishyura kuko n'ibindi byoroshye bananiwe kubyishyura uwo musoro w'ubutaka wawuvanyeho bikarangira ko n'umuntu uzi ko batazabasha kuwishyura wawuvanyeho ukawusiba aho kugira ngo ubatere imihangayiko umaze icyo umusoro ushyiraho batazabasha kwishyura reka ndekere aho ngaho Serugendo adusobanurire iki kibazo kunanirwa kwishyura biraterwa n'iki adusobanurire mu buryo bw'amabanki bizagenda bite amabanki yafasha gukora nate n'aba bantu ijambo ryawe Denis Serugendo
urakoze cyane Edward wanakoze no kugarura iriya ngingo kuko ni ingingo nziza mu by'ukuri cyane cyane igendanye n'ikiganiro cyawe ikiganiro cyiza nikereza ko kubera ukuntu kibanda ku mibereho y'umuturage n'umuturarwanda mu by'ukuri kuko akenshi byose bigomba kuganisha ibyo ubutegetsi bugomba gukora ibyo abifuza gusimbura buriya butegetsi bubi bwa Kagame byose bigomba kuganisha mu mibereho myiza y'umuturage kuko uyu muturage abayeho neza ni ukuvuga ko n'igihugu cyose kigenda kikamera neza noneho ugasanga ari ubukungu ari imibereho y'abaturage byose bimeze neza nkuko rero wabivuze ikintu kigaragara muri iriya nkuru icya mbere witu ubona nuko haba harabayeho igenamigambi ritari ryiza igitekerezo umuntu ashobora kugishima gushaka uburyo wazamura imibereho y'abaturage ariko noneho bakaba bava mu cyiciro kimwe cyane cyane nk'icyiciro cy'ubukene noneho bakabasha kuba bakwitunga bakabasha kuba nabo uretse no kwitunga no gutunga imiryango yabo ariko bigatuma n'ubukungu mu by'ukuri nabo bwiyongera kubera uko kuntu babasha kugira ubushobozi bwo guhaha bwo kujya ku masoko noneho bakaba bahaha ariko bikagaragara yuko igenamigambi ritaba ryaragenze neza ikintu cya mbere ugomba kumenya wigeze kugikomozaho ugomba kumenya ubushobozi bw'uwo muturage ese n'umuntu uwo ari we iyo ugiye guha ideni umuntu uravuga ati se uyu muntu tugiye guha ideni tuvuge ko tumwemereye ideni turamuha ideni ringana gute ubushobozi bwe bungana gute icyo kintu uba ugomba kubanza ukakimenya ukakidetermina ukavuga ati se afite iki akeneye iki ni iki cyamuzamura ikindi noneho kuko biba bigaragara niba nk'ubushobozi bwe ari bukeya nibaza yuko uba ugomba noneho kuvuga uti reka mukurikirane niba ndi bumufashe ariko reka nshyireho na mekanizi nako nkore ku buryo ugenda buhoro buhoro ukurikirana uko iryo deni ubwo bushobozi wamuhaye ari kubukoresha ari nako umugira inama babyita nko kumanataringa ariko unadivayizinga nubwo ukashyiraho nk'abantu bavuga bati oke tuzagenda dukurikirane uwo muturage tuvuge tuti oke dore umushinga tujye dushaka kugira ngo dufinanse ushobora kuzagukura mu bukene niba tuvuge ukeneye imbuto niba ukeneye ukeneye tuvuge amatungo ashobora kugufasha kuva muri ubwo bukene cyangwa ubucuruzi buciriritse buri gihembwe buri trimestre tuzajya tuza uzajya duha raporo tuzajya tunaza tuze kugusura turebe ahantu ibintu bigeze tukwereke uburyo wagombye kubibara neza uburyo wagombye tuvuge niba ari ibyo ugomba kwandika yaba ari ibyinjiye byasohotse uburyo bikoresha ibyo byose ukabasha kuba nawe mwamufasha kugira ngo agende akurikirana neza amenye niba ari kugenda yunguka cyangwa se atari kugenda yunguka noneho mugashyiraho n'uburyo bwo kubona uti ese ni ubuhe butabazi umuntu ashobora kumuha mu gihe turi kubona yuko atari kugenda yunguka cyangwa se adashobora kuzazana kuzishyura iyo nyungu ibyo icyo ngicyo rero abamo uburyo bwinshi sibyo ni ukuvuga ngo niba ubundi ari ideni kuko bo ni nk'aho bavuga badabyita ngo ideni nubwo kuba warashyizeho n'uburyo ushobora kuba wazabona ayo mafaranga wamuhaye ubwo bushobozi wamuhaye mu gihe we ananiwe kuba yakwishyura ibyo ni ukuvuga ko hari ibyo uba waramusabye agomba kuzajya agenda yerekana rero niho urumva ko twavuze tuti wagombye kugenda umukurikirana niyo mpamvu ushobora no kuvuga uti reka nshyireho uburyo bw'uko niba ngomba kumuha miliyoni twemeranyije ko nzamuha miliyoni akabyaza umusaruro reka mbanze muhe 500,000 noneho nkurikirane ndebe nimbona biri kugenda bikora noneho nanda asigaye nayo umuntu azayamwongereremo agende abyungura noneho nitubona atari kugira atubwo ayo yandi ntabwo tuzayamuha ariko kuko iyo porogaramu uba ushyizeho intego yayo nyamukuru n'impamvu leta tuvugisha kuyishyiraho ntabwo ari ukuvuga ngo ngiye gushaka amafaranga muri aba baturage ahubwo ni ukuvuga uti se ni gute nateza imbere aba baturage noneho ngewe aho nzungukira ni uko ntazasubira inyuma ngo njye kubafasha ahubwo bazagira ubushobozi buzasubira mu bukungu rusange bazabasha kujya ku masoko bakagura ibyo bakeneye bazabasha kwishyura imisoro uko bagiye kugura n'ibyo bakeneye ni nako baba bazishyura imisoro ntekereza ko leta rero aricyo akenshi yaba igamije ni naho ishobora gukorana n'amabanki doko public and private relationship gukorana n'amabanki iyo noneho akora inyungu noneho agasaba amabanki ati aba bantu mubadukurikiranire aba bantu mubaduhere iyi myenda ikaba leta ikayifataho nk'ingwate kandi kimwe batabishwa twebwe turabafataho nk'ingwate mwebwe muzaza noneho twebwe tubishyure icyo gihe n'amabanki yo kukabakorera inyungu aba yarafashe amafaranga ya the shareholders noneho ikagenda yacuruza ikagenda iyatanga yaguza abandi noneho bakazabasha kuba bakwishyura icyo gihe ayo mabanki nabwo ashobora kubikora kandi iyo ababifitiye n'ubushobozi abafite n'abantu babizi babyigiye bakaba bagenda babasha kumanatoringa no kwadivayizinga nuko kureba ukuntu bakurikirana ariko banagira inama nk'abo bantu baba bafashe ayo madeni icyo ngicyo rero kiba ari ikintu cy'ingenzi cyane ariko ikindi noneho nanarangiza nuko gusonera abantu amadeni mu by'ukuri bibaho hari igihe n'ubundi umuntu ashobora kugeraho avuga ati ibyo nakoze ntabwo byabashije kumbyarira inyungu ku buryo ntashobora kuzishyura ibyo bita filing a bankruptcy fayite gutomba fayite nuko avuga ati ntabwo ubushobozi ntibufite bwo kuba nakwishyura noneho icyo gihe hari uyu buryo bwinshi hari uburyo ushobora no kumvikana nk'amabanki akaba yavuga bati ok reka noneho twebwe tumusonere cyangwa se reka tugire ibyo dufatira bimwe na bimwe tumusonere ibindi tute niba yari turimo miliyoni dushobora gufatira ibintu bigeze ku giciro cya 500 ayandi tukayamusonera ibyo byo bibaho na leta rero ishobora kubikora nko muri ubwo buryo akenshi leta ibikora kugira ngo ushobora no kubikoresha kugira ngo urebe ukuntu wafasha umuntu kumva yuko azishyura noneho bigatuma yakora cyane mu by'ukuri muri uko noneho cyangwa se yanayishyura yabasha kuyabyaza umusaruro yanayishyura ukongera ukayakoresha ujya kuyaha abandi ariko gusonera umuntu wananiwe kwishyura ni ibintu bibaho yaba ari umuntu ku giti cye yaba ari za organization amakampani nabyo bibaho yaba ari n'ibihugu urabona nk'ibihugu bya Afurika ibihugu bikennye hari ubwo ibihugu bikize bijya byicara bigakuriraho amadeni ibihugu bikennye u Rwanda barabikoreye muri 1999 no mu 2006 barabibakoreye babakuriraho amadeni yose hari igihe ushobora gukuraho inyungu gusa kuvuga ati uzishyura ariko inyungu yo ndayihagaritse ntabwo nzasaba inyungu kuri deni na uba warahawe ariko hari n'igihe n'ideni ubwabyo ushobora kuvuga uti ndari gusoneye so nibyo ngibyo rero navuga ariko ikindi rero nanone bo isomo baba bagomba gufata cyane cyane nk'abashinzwe nk'igenamigambi nka planning na strategy nuko baba bagomba guhita babona yuko hari ikibazo abaturage cy'ubukungu muri rusange kubera yuko biba bigaragara neza ko niba batarabashije kubibyaza umusaruro nuko hari ikibazo cy'ubukungu ni kimwe kuko umubare w'abantu batabashije ni munini cyane ubwo ntabwo akenshi wahita uvuga yuko ikibazo ari abantu batabashije mu by'ukuri kujera neza ayo mafaranga kuba bakoresha neza ayo mafaranga babaga babahaye ahubwo n'icyo kibazo cy'ubukungu cyangwa se k'abantu baba bari mu bukene bukabije cyane ari naho ahubwo wagombye no gushaka uburyo wagombye kuborohereza kimwe mu byo wavuze ni urugero umuntu niba tuvuge akeneye cyane ntiwagombye no kujya kumwaka imisoro imisoro yagombye gusabwa mu by'ukuri abantu bafite ubushobozi nk'abantu bacuruza bakaba bungutse cyane nk'igitekerezo watanze kandi kuko cyumvikana kiri cyo nko gukuraho umusoro ku butaka bw'umuturage umuturage cyane cyane ufite burya butaka bukeya akoresha ari ukugira ngo atunge umuryango we nawe yitunge ntabwo rero biba byumvikana ukuntu umuntu nk'uwo nguwo unakenera ushobora gukenera n'ubufasha bwa leta wasubira inyuma none ukajya kumubwira ngo nagende ngasorere akarima ke gatoya cyane kamutunze usanga atabasha no gusagurira mu by'ukuri amasoko iyo yabashije guhinga nk'icyo aba ari ikintu kimwe ushobora nko kuba wakorera nk'uwo muntu kugira ngo umworohereze noneho ahubwo abe yabasha nko kwiteza imbere niba adashobora no kwishyura nk'iryo deni aba yafashe rishobora kumuteza imbere urumva kumukuriraho n'imisoro nabyo hari igihe bishobora kumufasha kugira ngo abashe kwiteza imbere icyo ni kimwe mu byo wakora ariko ikintu kinini wumva bariya bataba barakoze no gukurikirana burya guha umuntu then uwe ntumukurikirane nabyo ni cyose kumukurikirana wanarangiza ukagenda unamugira inama ikindi cyanyuma ndangiza nuko uba ugomba no kumureka nawe akagira uruhare muri ibyo biba bigomba kumukorerwa icyo nshaka kuvuga ni iki ni nko kutamutekerereza ubwe ibyo yakagombye gukora niba umuntu yifuza nge kugura urugero mbona akenshi bakora nabi niba tuvuge nk'umuntu ari wo mu majyaruguru akaba yifuza we kuba yazahinga ari ibintu akunze yakuriyemo yumva yakora noneho wowe ukamubwira yuko byanze bikunze agomba kujya muri programu ya Girinka ko agomba kujya inyoye agomba ku iyo nka ari yizamuteza imbere akenshi ishobora no kutabigeraho kubera yuko weho waje umwimpoza waje umushyiraho iyo gahunda atigeze agira mu ruhare ashobora kuba atanifuza mu by'ukuri kuba ariyo yakora kuruta kuntu yakwikorera ubuhinzi noneho bikaba n'intandaro yo kugira ngo bibe bitamubyarira umusaruro yifuza bimuteze imbere cyangwa se niba ari nk'iryo deni usange iryo deni abashije kuba yaryishyura weho icyo ukora uramurekana wakagira uruhare muri iyo mishinga ishobora kumuteza imbere ese ni iki wumva wowe wakora cyaguteza imbere noneho ahubwo wowe ukagenda ugerageza kuba wamugira inama kuba wamuha indi support yindi ashobora kuba yakenera ariko utagiye ngo umubwire ngo dore wewe unagutekereje programu ya Girinka kandi umuntu yifuza we yifuzaga gira imbuto uhinge weze usagurire n'amasoko ibyo rero naho ngaho akenshi babyicira urumva ni muri ibyo gena migambi navugaga urakoze cyane reka ne gutinda ndeke na mugenzi wacu nawe agira icyo yongera murakoze
hari undi muntu ufite mu kiganiro
nari natekereje ko Santari nawe turi kumwe sinzi niba tutari kumwe ariko ubwo kuko nigeze kumva mu ntangiriro atanga
ari mu kubanga bw'ibyuma Chantal bo noneho hari ikindi kibazo mfite urakoze cyane ku bisobanuro duhaye serugendo uraduhaye urumuri rwose nk'umuntu wize ubukungu ngewe akabazo mfite donc ikibazo cyari kimpangayikishije uragisubije kubera ko urumva bankrupt abantu bashobora guhomba nibyo uguhombura umwe muri babiri ugahomba bakagusonera imyenda ibyo bibaho ndabizi ariko kubona mu gihugu hose urumva ni abantu benshi cyane mu gihugu hose niba mu turere tubiri tubona abantu basonewe miliyoni 200 z'amafaranga y'u Rwanda kandi gahunda iri mu gihugu hose urumva ko ni abantu benshi cyane urumva ni mu buryo mase kwa urumva ni uguhomba bankrupt iri masifu urumva ahangaha nicyo umuntu yavuga donc iri bankrupt y'abantu benshi cyane kwa mu gihugu ahangaho niho ariko wahasobanuye neza werekana ko ari ukungu uhagaze nabi noneho rero ikibazo nge mfite kindi ni uko buriya iyo leta y'u Rwanda ivuga ngo ubukene bwaragabanutse iyo iba ibara amafaranga ya iyo wenda mu buryo bwa sosiyare yagiye ishyira muri za VUP nk'izo nguzanyo yahaye abaturage irayabara akavuga iti twavanye abantu mu bukene twasohoye amafaranga angana gutya amamiliyari angana gutya yo kuvana abantu mu bukene na kuko babibara ahubwo twigeze no kubaza uziko nko hagati ya 2014 na 2017 ubukene butagabanutse kandi leta yaratanze amafaranga menshi cyane umva ko niba bavuga tutanga amafaranga menshi buri mwaka yo kuvana abantu mu bukene muri ibyo bya sosiyare n'ibiki byose ukamara imyaka itatu uyasohora ariko abantu batava mu bukene ni ikibazo gikomeye twavuze tutari ko ayo mafaranga yagiye hehe ayo mafaranga yageze ku bantu bagomba kuva mu bukene none se niba yarabageze ku kiba atavuye mu bukene cyangwa se yaburiye mu nzira bo ariko icyo reka nkihoreza donko muri uko kubara wenda babara amamiliyari bavuga bati hari amamiliyari ameze gutya azavana abantu mu bukene bavuga ngo yarasohotse bati twagurije abantu twakoze activities n'izi abantu baraje muri VUP bakorera imishahara n'iyi uwo hari bavuye mu bukene kwa none tubonye ko abantu baba hayi nguzanyo zo kuvana umukene ariko nyuma y'imyaka ingahe imyaka hafi nyinshi n'itanu tatirindwi nta kintu kiyameriyo impamvu batabishyuza nuko bakiri mu bukene bukabije kuko iyo barateye imbere bakazamuka intera bakajya mu kindi kiciro bari kubasha kubishyuza kubera ko bari kuba bafite ibyo bishyura ariko impamvu batabishyuje nuko bakiri mu bukene bukabije nta kintu cy'ingufu ashobora kuvanaho donc urumva ngenka ikibazo ngiye mfite akaba ari uko niba barasohoye amafaranga yo ku amamiliyari ikamyita amamiliyari urumva ariko kandi n'amamiliyari kuko niba mu turere tubiri bahagaragara miliyoni 200 basoneye abantu urumva nibajye mu turere 30 zabara amamiliyari bo niba warasohoye amafaranga angana gutyo yo kuvana abaturage mu bukene ariko bikaza kugaragara yuko abo bantu batavuye mu bukene barahombye ntibava mu bukene unanirwa no kubishyuza ugomba kubasonera kubera ko bakiri mu bukene bukabije njye ntekereza ko imibare yawe werekana y'abantu bava mu bukene ugomba kwikoriza ugomba kwikosora kubera ko wowe wabaze ko wavanye abantu mu bukene ukurikije amafaranga wabahaye amafaranga uvuga ngo warasohoye yo kubaguriza yo kubahemba bagiye gukora ibintu nk'ibyo ngibyo ibintu nk'ibyo ngibyo kwa ariko bigaragaye neza yuko abantu batigeze mu mukene baracyari mu mukene bukabije akaba nazo mpamvu batoneye iriya myenda bafashe noneho rero ni kuki rero ni gute rero imibare yawe y'abantu bavuye mu bukene iyo utagomba kwikosora ngo uyikorije uvuga uti bo ntago aribyo twaribeshye ntabwo imibare twatanze yuko abantu bavuye mu bukene ntago ariyo kubera ko ntabwo bari abantu basoneye imyenda ya BUP ubundi ntekereza ko mu bitabo bagaragara nk'abantu bavuye mu bukene kubera ko babahaye amafaranga yo kubavana mu bukene yo kuvuga ngo mugende mucuruze mugire gute muve mu cyiciro cy'abakene cyane donc mu kivemo mwiteze imbere ariko bigaragaye ko batavuyemo rero ntekereza ko no mu bitabo bagombye gusubira inyuma bakajya gukosora imibare yabo bakamenya ko imibare y'abantu bavuga ko bavuye mu bukene atari yo niko bitekereza ijambo sinzi niba hari icyo bitekerezaho
oya ibyo uvuga byo nibyo ubundi no mu bindi bihugu n'ibihugu byateye imbere urabize hari ukuntu bagenda bakavuga bati reka turebe abantu barabashomeri noneho babashije kubona imirimo sibyo bati hari umubare ungana gutya wabashije kubona imirimo twari dufite umubare ungana gutya wasabaga imfashanyo leta ubungubu babonye imirimo noneho bakaba bavuga bati okay muri abo babonye imirimo yo mu ruhe rwego ibahemba gute ibyo byose bakagenda babasha kuba babibara kenshi rero hari ubwo bageraho bakavuga bati aha twaribeshye kubera yuko hari umubare munini w'abantu bageze aho bararambirwa ntibakomeza mu by'ukuri gusaba imfashanyo ahubwo bashobora kuba bafashwa n'imiryango yabo tukaba rero twari twababaze yuko abo bantu bavuye mu bukene ariko mu by'ukuri bakiburimo ariko kubera bari gufushwa n'imiryango yabo icyo gihe imibare urayihindura mu Rwanda rero nk'uko twese tubizi ubona naho ijambo ngo gutekinika bikunda kuvuga ryaturutse urabizi ko iryo jambo ubundi n'iryari ntabwo ari n'ijambo ry'ikinyarwanda mu by'ukuri nuko ari abantu buri gihe ni nayo mpamvu uzasanga bakunda ibintu by'amajanisha bakunda n'ibintu by'imibare ubye aragenda bagitubure cyane mu nyungu zabo cyangwa se usange bayigabanyije cyane ibintu byose kugira ngo bibagaragaze neza mu by'ukuri bafite intego yo kugira ngo bo bigaragaze neza reka mwibutse yuko hari ikinyamakuru kinakomeye kizwi cyane cyo mu Bwongereza Financial Times kigeze rwose no gukora raporo nziza icyo gihe uranabyibuka ko Kagame byamurakaje nawe akamera nk'ubivuzeho ari imbere y'abandi bayobozi kubera yuko cyagaragaje ko u Rwanda rwareshyaga rubeshya imibare ko rubeshya ko rwakuye abanyarwanda benshi ngo miliyoni y'abanyarwanda ngo bavuye mu bukene ariko mu by'ukuri ahubwo abantu ubukene bwariyongereye kuko bo buri gihe bakomezaga bavugaga umubare umwe utajya uhinduka miliyoni twayikuye mu bukene miliyoni yavuye mu bukene ariko kubera iki kuko bagaragaje yuko ikintu cy'ambere uburyo bagendaga gupima bakoreshaga mu byukuri uburyo buza gutuma imibare yiyongera butari uburyo bwiza ikindi bakabona yuko banagaragazaga ibintu bitari byo noneho bikaba byabagaragaza neza icyo rero ni ikintu kizwi yuko ubundi mu byukuri ari byo bakunda gukora aho kugira ngo ahubwo bagende banajustinge neza iyo mibare yabo kandi rero reka nkubwire Edouard ikikwereka ko ari n'abayobozi babi nuko ubundi no mu Kinyarwanda barabivuga ngo ngufite nari ngufite indwara ngarayirata nuko mu byukuri kugira ngo unamenye neza aho uhagaze kuvuga yuko burya ukennye nta kibazo kuvuga ko hari intambwe wagezeho ariko hari ibindi wifuza kugeraho burya nta kibazo kuko binagufasha kugira ngo utangire unagire igenamigambi ryiza ugire planning na strategy byiza uvuga uti okay dore dufite turakennye gutya ni iki gishobora kuba cyadufasha kugira ngo tuve muri ubu bukene ese ni iki cyadufasha kugira ngo tugire autosuffisance alimentaire ni iki cyafasha urubyiruko rwacu kugira ngo rube rwabona akazi kuko leta yonyine ntabwo ishobora kubonera urubyiruko rwose akazi ni iki cyadufasha kugira ngo abashoramari bacu bazanga ariko gukomeza rero kwibeshyira yuko umeze neza kandi urwaye icyo gihe bishobora no gutuma udashaka uburyo wanyaruka ngo ujye gushaka muganga ujye gushaka ubufasha noneho ubashe gukira iyo ndwara ubashe gukira ubwo bukene aho kugira ngo ukomeze wibeshyere yuko mu by'ukuri nta kibazo wakize kandi atari byo nk'iriya programu nk'iyo programu ya VUP nk'abo bantu bose umubare munini nka kuriya uba utarabashije kuba wabyaza inyungu ubwo bushobozi warabahaye usubira inyuma ukavuga uti ni iki twakora tube twabasha kubona umusaruro utandukanye n'uwo twabonye kuko abo bantu ni benshi ni iki rero twebwe twakora tutakoze kugira ngo noneho bazabashe kuba babyaza umusaruro ubwo bufasha bazahabwa nawe nujya kubihakana cyangwa se ibyo bita mu cyongereza ukunda kuvuga ukaba muri denayo ugakomeza ugahakana ukavuga ngo ibintu byose ni byiza icyo gihe ntabwo uzanagerageza no kuvuga ngo reka ndebe ukuntu nakosora reka ndebe ukuntu noneho nazajya ngenda mbakurikirana ubanza gahunda yacu itari yo ese ikibazo ni abantu cyangwa ikibazo ni mu by'ukuri ibyo bakoraga cyangwa se ni uburyo tutabashije kubakurikirana nuko ibyo byose bikagufasha kuba noneho wabasha gukora iyo evaluation noneho ukagiraho icyo ugeraho nicyo ngicyo nakongeraho kuko wari ubivuze neza niba umubare wavugaga mu by'ukuri wabo bantu utarabashije kubyaza umusaruro ibyo wabahaye batarabashije kuva mu cyiciro cy'ubukene ngo bajye mu kindi cyiciro ni ukuvuga ko n'ubundi n'iyo mibare wagombye gusubira inyuma ugakora adjustment noneho ntuvuge ngo abantu ngo biteje imbere kandi mu by'ukuri bagikene urakoze cyane
reka tujye ku ngingo yacu ya gatatu wa nayo ya nyuma ni ikibazo cya ruswa kiri mu Rwanda kivugwa mu Rwanda ubu ngubu muzi neza ko ngo nkurikije ibyo nabonye mu kanya witwa Edouard Bamporiki ngo yaba ya ngo ntabwo ngo yaba ngo yaba ngo yahagaritswe ku kazi yahagaritswe ku mirimo ye bamusezereye ku mirimo ye kandi ngo afungiwe imuhira ntagomba kurenga imuhira nkurikije ibyo nabonye baravuga ngo araregwa ibibazo bya ruswa n'ibindi bibazo bijyanye nayo ngo ni ikibazo cya ruswa araregwa ikibazo cya ruswa Edouard Bamporiki akaba rero yatumye bamufungira imuhira bakanamwirukana no ku mirimo bo noneho rero angari mu kibazo gikomeye ari togamu muri iriya nama hari inama ngo yiga ku bibazo bya ruswa mu bihugu bya Commonwealth hari inama yatogamu igiye kubera mu Rwanda ndumva ari mu kwezi gutaha ubwo rero hakaba hatangiye utundi tunama tuyibanziriza ubwo rero ngo harimo bariga ikibazo cya ruswa ngo ingaruka za ruswa ku bukungu bw'igihugu ibintu nk'ibyo ngibyo kwa u Rwanda muziko rukunda kwigaragaza ngo ni igihugu kitagira ruswa igihugu kirwanya ruswa nkabanyeka ko abenshi banakeka ko kuri ya gufunga abamo kwirukana abamo riki kukazi bakanamufunga ari muri kadere ya propaganda propaganda ya Kagame yo kwerekana yuko ari mu ba president barwanya ruswa cyane ruswa urumva barwanya ruswa kujya mu yerekane Commonwealth uriya mugore utegeka Commonwealth ndu bari itwa ngi bari Scotland bari nde ari mu Rwanda kujya mu yerekane yuko Rwanda rwanya ruswa cyane ati bahagaritse na ministre bamurega ruswa ariko ni kinyoma cya Kagame ni umuntu ukunda ibintu bya maoresho bya nko nababwiraga byo ku ibintu byo kubeshya abantu kwa kubeshya abantu kuko ngubwo afashe umuntu mu ministere amushyize mu itangaza makuru uti bamurije ruswa ukagira ngo koko igihugu kirwanya ruswa bite barabeshya ejo bundi twakoze ikiganiro cyerekana ko aho igihugu cyaboze kubera ruswa kubera ko niba urwanda rutugari ibihumbi hari utugari n'imirenge ibihumbi aho hantu hari ruswa yarahawe intebe igihugu cyaraboze aho mubyumve neza uyume neza aho kwandikisha umwana wavutse bigomba ruswa kwandukuza umuntu wapfuye bikagomba ruswa ibyo bintu byonyine birahagije kugira ngo wumve ko igihugu cyaboze cyapfuye simbuze serivisi z'ubutaka simbuze kwaka ibyangombwa simbuze ibintu byose urumva ko ibyo bintu uko ari bibiri no kurongora niba kurongora gushyingiranwa bigomba ruswa kwandukuza umwana kwandukuza umuntu wapfuye bikagomba ruswa kwandikisha umwana wavutse bikagomba ruswa c'est fini igihugu cyarapfuye cyararangiye kandi ibyo bikorwa mu Rwanda hose mu mirenge mu midugudu urumva ko ni icyorezo kwa ni icyorezo noneho icyo ngicyo uragiye uracyorosa ufasha umuntu witwa Bamporiki Edouard Bamporiki nguzwe cyane ukira amateatre ukomeye muri FPL w'intore ikomeye cyane itoze izindi uramufunze kugira ngo abantu barahangare bavuge ngo oh ngo Kagame ngo rwanye ruswa no none so umuntu umwe nabo bantu niyo ruswa yose yuzuye igihugu mu turere mu tugari hantu hose bihuriye hehe ni gute niba urwanye ruswa wagombye kuhera hasi abo bantu ibihumbi n'ibihumbi barya ruswa bajigiriza abaturage ndetse mbabwira uko uriya ministre gatabazi yaravuze ngo ni nabyise ngukira ngo ibintu ngo byazonze sinzi ukuntu yabyize ngo ruswa ibintu byazonze ibibazo byazonze abaturage aho ngo rero urumva ko ntabwo mbona ko ntabwo wagombye kubeshya abantu ngo ufunge umuntu umwe niyo byaba ari byo utanamubeshyira uziko abantu batekereza ko ari ibintu bya show kuko hari abantu benshi bagiye baregwa ibintu bikomeye hari abandi barezwe miliyari 22 zo mu mashyuza murabibuka baje n'abambasaderi muri Zimbabwe babarega ibintu by'abagore ku mateleviziyo ntibyabuje kuba ambasaderi hari abandi barezwe ngo bakubisa abakobwa mu mujyi ngo ubu ngubu bafite imyanya ikomeye abandi ibyo nyine ntacyo birimo ari show nabo batwerekaga ngo bakubise abakobwa ngo sinzi ko bakubise umukobwa uri ku burinzi ntazi uwo ari we ibyo bibikikuba bagira ngo ibintu hari kizakurikira abantu barakomeye ngo bafite bari mu myanya abandi ngo bagiye mu ngo z'abandi babyara abana bijya ku mateleviziyo bigira gute bagereza baranyereje miliyari 22 ntibanabibarega abo bantu bose barakomeye bari mu myanya ikomeye nizo mpamvu rero nabiriya bavuga ngo baba muri iki bire ni ibintu bya show byo muri FPL byo mu gatsiko byo kurangaza abantu bari baravuga bati wenda ni ibintu byo kugira ngo abantu batarangara bamenye ko wenda Kagame bamureze muri Amerika kubera ikibazo cya Rusesa abagina cyangwa se bira ibintu yavugaga byo kuzana impunzi bazivanye abimukiye bavanye mu Bwongereza wenda bitari gutungana ibyo bintu nyine ayobye uburari nyine abantu biya ntacyo bivuze ukurikije nivo ya ruswa iri mu Rwanda cyane cyane mu nzego zibanze ntabwo gufunga umuntu umwe ntacyo bivuze ntacyo ushobora gukemura nta nubwo bishobora kutwibagiza iyo ruswa ihari kuko u Rwanda rwaraboze kubera ruswa ukurikije ruswa yakwa mu nzego zibanze kandi mu gihugu hose ntabwo ikibazo cyaba muri kino ariko kizakemura ntuza donc bya ni ibintu byo kurangaza abantu nta muntu donc nta muntu wagombye kubigira ikibazo gikomeye kubera ko ni ibintu byo kurangaza abantu kwa ariko hari ikindi kintu nabonye hari na ni n'abadepite hari ikindi kintu bazanye nacyo kijyanye na ruswa nacyo kibabaje cyane hari ahantu reka nzimbashakira ikintu bavuze abadepite ni inkuru yo mu gihe komu yuko itariki ya gatanu uyu munsi ku itariki ya gatanu z'ukwa gatanu 2022 avuga ngo ministre w'ibidukikije ngo yahamagajwe mu nteko ngo asobanure ibibazo byo muri serivisi z'ubutaka bo reka dukomeza ahangaha hasi ndebe ikintu basomera ahangaha namwe mumirwe ahangaha baravuga ngo RBA tongo cy'ikigo cya leta cy'ikigo cya leta kitangaza makuru ngo yanditse ko hari mwumbe neza ngo hari ibyemezo 327 by'ubutaka byasohotse mu bihumbi 211 n'ibihumbi 212 bikibitswe mu mirenge bitahawe ba nyirabyo ndetse n'ikibazo cyo gutinda gutanga serivisi z'ubutaka ku baturage ku buryo mu turere turindwi hagaragayemo gutinda gutanga serivisi z'ubutaka biri hagati y'iminsi 30 n'iminsi 689 hafi imyaka ibiri imyaka ibiri irenga donc angaha rero mufate angaha ikintu mbonye abadepite batagombye kubaza angaha hari ikibazo umuntu atagombye kubaza cyane cyane umuntu w'umudepite byagaragaye ko mu Rwanda hari system mu Rwanda hose hari system yuko abayobozi cyangwa se abategetsi ubivuga mushaka banga gutanga serivisi cyangwa bagatanga serivisi mbi kugira ngo abantu babaheruswa ibyo byavuzwe na Dani Munyuza ndumva hari aho yabitangaje mu bushize ngo ndumva Dani Munyuza yari yagiye kureba abana ba ngo burubyiruko ntazijya ari byo ngo muzakibunga iyo ngiye ariko ibyo yarabivuzeho ako turabiza ariko nabivuze senguye na ministre Gatabazi yarabivuze donc system iteye gute nuko abayobozi banga gutanga rusuko nako banga gutanga service bakakuringana bakagusiragiza bakakwihorera bakakurushya kugeza igihe uzibwiriza ugatanga rusuko icyo ngicyo buri wese arakizi n'umwana ukivuka mu Rwanda arakizi yazi ko abategetsi banga gutanga service bagatinda gutanga service bakaringana abantu bagatinza ibintu kugira ngo abantu bibwirize batanga ruswa none ukibaza ukuntu abantu b'abadepite tumiza ministre ngo ushinzwe ibidukikije ngo baje kumubaza impamvu ngo abantu bamara iminsi 689 ngo barimwe ibyangombwa byabo by'ubutaka ngo abantu ngo akaba hari ngo ibyangombwa ibyemezo ngo 327 by'ubutaka byasohotse muri 2011 2012 gwashize imyaka 10 ngo bikibitswe mu mirenge bitahawe ba nyirabyo none se gutinda niki donc ahangaha aba badepite barigiza nkana simbizi ntabwo ni ikibazo babaza nta muntu ugomba nta muntu wagombye kukibaza n'umuntu w'igicucu utarageze mu ishaje kukibaza barakubwira bati igihugu kirimo system yuko abantu batinza serivisi bagatinza akazi bakakarangarana bakarangarana abantu ibintu bakabitinza ntibagire icyo bakora kugira ngo abantu bibwirize batange ruswa wowe ukaza kuvuga ngo ugatumiza ministre ngo naza kudusobanura impamvu ibi ngo ibyemezo byafashwe muri 2011 ngo bitagiye mu bikorwa cyangwa ibyangombwa by'ubutaka byo muri 2012 bitaho abaturage banyirabyo kubera ibyo ugomba kubyumva niba uri umudepite ugomba kumva ko system yanyu ya FN ikwiteye bakora banga gukora kugira ngo babahe ruswa donc wagombye kwibaza ahubwo uri umudepite ukavuga uti iyi system izatugeza hehe iyi system yo kwanga gukora yo gutinza akazi ugakerereza abantu ukabasiragiza kugira ngo barambirwe batange ruswa izatugeza hehe ntago ari igitangaza kubona umuntu wende cyangwa ngo cy'ubutaka kimaze imyaka 10 batarakimwa kandi cyarasinywe ni ukugira ngo yibwirize system bagombye kumenya system bakorera yariyo nuko ngo kimeze ni muri banana republic ibyo nibyo bagomba kumenya kubona rero ngo batumije ngo ministre bikaba inkuru abantu bandika barabaza iki se ibyo ni ibintu byoroshye byo kumva ntago bibaza kuba waragize mu ishuri ngo byumve system ni ko ikora ni donc batinza amadosiye ibintu bakabizinzika bakabihisha bakagira gute ntibagire icyo bakora kugira ngo abantu babahe ruswa urumva rero birababaje kubona abadepite kugira ngo berekane ko bakora kwa kandi ntacyo bakora babanze bace ruswa damor iyo system nako nta rwego rugomba kubikora nitwe tugomba kubikora iyi system abantu bakayibanaho bakayisenya ikagenda kuberako nino kwishyira hanze daboro kuvuga ngo umuntu ngo cyangwa ngo cy'ubutaka kimaze imyaka 10 batari bagiye nyiracyo kari cyarasimwe kiraho ngaho cyangwa cy'ubutaka bagitinza imyaka 2 umukano umuntu agisaba agishaka buri munsi bakamaze imyaka 2 bataramuha ibintu bye kugira ngo abanze atange ruswa ndumva ko rero ni ibintu biteye ubwoba kubona ibintu nk'ibi ntibyagombye kuba inkuru kuko ni ibintu bizwi na buri wese kubona abadepite batumiza kubatumije ministre kuza kumubaza ubusa kandi bazi impamvu ibintu bitagenda ni ruswa ruswa yamunze kiriya gihugu cyaraboze cyararangiye iyo sistemu yabo rero itinza akazi ikora idakora haba blokaje kugira ngo batange ruswa nicyo kintu bagombye kumenya ni sistemu yapfuye afete sistemu yapfuye igomba kuramparaswa n'indi gomba kwamba so n'impamvu buriya butetse ubwo tuti bugomba kuvaho nta kundi byagenda kuko franchement iyo nge ikintu cyatumye nge cyane ubwoba kuvuga ngo umuntu bikavugwa na ministre w'igihugu do represent igihugu akavuga ati kugira ngo umuntu ajye kurongorwa bagomba gutanga ruswa umuntu ajye kwandukuza umuntu wapfuye bagomba gutanga ruswa kugira ngo uje kwandikisha umwana avutse ugomba gutanga ruswa ibyo bikavuga n'abantu bafite nivo ya ministre ubwo se umubare igihugu dufite nta gihugu dufite none abadepite barimo kuza bakina gusa ngo batumije ministre babuze ibyo bakora kuza kube none se bayoboye impamvu ibintu bitinda ni ruswa yamunze kiriya gihugu yararangiye reka ndekere aho ngaho Serugendo uramutse ufite igitekerezo kuri iyi ngingo wagitanga tukarangiza ijambo ni ry'abaserugendo
urakoze cyane Edward ubivuzeho neza kuko iriya ngoma yamunzwe na ruswa ni naho usanga abayobozi bakeya barigujujeho ibintu byinshi badashobora gusobanura iyo babikuye ugasanga abandi bo hasi bo abaturage basanzwe bafite ikibazo cy'inzara ikibazo cy'ubukungu butameze neza cyane cyane yaba ari imibereho yabo yaba ari ukubasha kubonera abana amashuri ibikenewe by'amashuri yabo kwivuza ibyo byose ariko rero ikibazo cya ruswa kuri ibyo gihera hejuru nta muntu ufata ruswa urya ruswa uri korabye nka Perezida Kagame nta kuntu wasobanura ukuntu umuntu ujeje ubundi aje yari impunzi yikwijeho iriya mitungo yose kugeza ko amakontra yose yahindutse agize Crypto Venture niye ibyo ngibyo birazwi gusesagura gupfusha ubusa umuryango we umuhungu we kugura aya mazu iyi nzu ejo bundi umuhungu we bavuga ko yaguze ngo ya miliyoni 7 ubwo miliyari 7 z'amanyarwanda akayishyura gutya gusa mu gihugu gikennye ziriya ngendo ahora ari uko igihugu kiri kumukodeshaho ari indege yavuze yarangiza igihugu kikamukodeshaho ibyo byose twagiye tubitangaza amazu afite ibyo byose ntago rero ushobora gusobanura ukuntu wewe wavuga yuko ngo urwanya ruswa kandi ari weho muntu wa mbere wikwijeho ibintu mu buryo budasobanutse mu buryo bwa ruswa ari weho ugenda urya ruswa uri corrupt wa mbere noneho ukavuga yuko ngo uri kurwanya ruswa ibyo ntabwo bishoboka kubera yuko nta ubundi bigomba guhera no hejuru noneho ubwabo bagatanga n'urwo rugero rwiza ntabwo rero weho waba watanze urugero rubi ngo noneho ujye kubonera barya bo hasi barya ngo bafashe niba ari 100,000 niba ari 500,000 ngo bo ngo ujye kubafunga nka birya wagize ngo ministre nari mu nyakazi ngo ujye kubafunga ariko wowe ukomeze wiyuzuzo za miliyari na miliyari z'amanyarwanda ukomeze amakontra yose Crypto Venture uyihe abe aya FPR nk'ubu ushobora kuyitandukanya n'igihugu n'ubucuruzi bwose bw'igihugu kandi FPR ikaba yarahindutse Kagame none si ubwo korupsiyo irenze iyo ngiyo corruption irenze iyo ngiyo se ahubwo ni iyihe niyo mpamvu rero biriya byose aba ari ikinamico na biriya baba bakoze nibirya byo kugira ngo bagire ikinamico babeshye ejo bundi bazongera bamugarure ngo yasabye imbabazi azaje imbere y'abayobozi agenda baridikirize yongera bagarure ngo basabye imbabazi ariko mu byukuri biba bizwi yuko igihugu cyamunzwe na ruswa kuva hejuru kuva ku muyobozi mukuru kugenda ukagera hasi kuri barya bagomba gufata ngo za ruswa z'igitsina bagomba gufata za ruswa zo kugira ngo umuntu yandikishe umwana n'ibintu mu by'ukuri n'uburenganzira bw'ibanze umuturage agomba guhabwa ariko akabanza akakwa akagira icyo yakwa kugira ngo abe yabasha guhabwa iyo serivisi. Ibyo rero ntago keretse nk'abari abazungu cyangwa se abantu bacogame ariko ubwo nibo bashobora kubeshya ariko ubwo natwe tukaba dufite inshingano zo kuzakomeza kwerekana yuko kiriya gihugu cyamunzwe na ruswa uhereye kuri Kagame kugenda ukamanura hasi kuko ni nayo mpamvu tuvuga ko ari ubutegetsi bubi bugomba gusimburwa nk'uko nawe wabikomojeho. Urakoze cyane Edouard.
Urakoze cyane Serugendo ku bitekerezo duhaye ahari bya ririya hagarikwa rya Bamporiki n'ifungwa rye nubwo bavuze ngo bamufungiye muhira hari abantu benshi nyine babigize ikibazo gikomeye ariko nge nkabona ko ari ibintu byo muri FPR hagati yabo ntacyo bivuze ni ibintu byo kurangaza abantu kubera ko nk'uko nawe mbabwiye hari abantu ba ministri bakoze ibibi bikomeye twize gukora ikiganiro mbere ku kuntu hari umuministri wiyemereye ko yapfushije ubusa miliyari 22 z'amafaranga y'u Rwanda kubera biriya bintu byo mu mashyuza n'iki byose ni amashanyarazi n'ibyo bya biyogazi miliyari 20 arabyemerera ati rwose ni amakosa yacu hari ku ngubu n'ambasaderi muri Zimbabwe urumva bo banamureze ngo ibintu by'abagore ngo yatende ngo byayaragiye mu ngo z'abandi bibasikandare ariko ntacyo bivuze abandi mwabonye n'abandi bavuga ngo bakubise ngo abasekiriti ngo abakobwa bakubita mwarabibonye hacyo byatanze abo n'abayobozi nabi rero bari kuvuga ngo bafatanye ruswa wenda shoka n'ibintu bavuga ngo bamwe ngo bya Miss Rwanda biriya ntacyo bivuze ni show byo kurangaza abantu Kagame bafite abantu be iyo ufite uburenganzira ushatse wakora ibyo ushaka wakora ibyo ushaka wavuna umuheha ukiyongeza undi muri kiriya gihugu iyo uri ku ibere rya Kagame ntacyo uba nabira rero ntacyo bivuze ntihagira umuntu birangaza urwanya ubutegetsi agumye burwanye biye ni byo kurangaza abantu numva ntakina kongeraho Serugendo uramutse niba nta gitekerezo kindi ufite wasezera tugataha Serugendo twarangiza ikiganiro cyacu.
Urakoze cyane Edouard. Ni byiza yuko burya twazajya tunakora ibiganiro nk'ibi bikomeza kwerekana buriya butegetsi bubi kandi natwe tubereka uburyo twebwe turi alternative tugomba gusimbura buriya butegetsi bubi tukirinda cyane cyane tunakosora amakosa baba bakomeje kugenda bakora nk'ayo ngayo yo gukenesha abaturage yo kwigwizaho imitungo ibijyanye na ruswa cyane cyane y'abayobozi uhereye kuri Kagame. Ibyo rero nkaba mbigushimiye kuba ukomeje uhozaho ukomeza kugenda ubigaragaza kuko bigira n'ingaruka ikomeye ku mibereho y'umuturage akaba ariyo mpamvu usanga imibereho y'umuturage iba itameze neza. Nkaba rero ngushimiye kuba wanumiye nkaba kandi nanakwizeza yuko igihe icyo ari cyo cyose uzanyemera wazajya umbwira tukasesengurira abatwumva uko tubyumva kandi tunabereka natwe umurongo twebwe twifuza ko igihugu cyacu cyagenderaho kugira ngo abaturarwanda bose babashe kubaho neza bisanzuye bafite ubutegetsi bihitiyemo kandi koko bubakorera. Urakoze rero ukomeze ugire ibihe byiza.
Urakoze Denise Rugendo kuba waje kwifatanya natwe mu kiganiro ni iby'agaciro cyane kubana nawe waduha ibisobanuro byiza kandi buri gihe ukuje uduha ibisobanuro byiza rwose ukanyura abanyarwanda batwumva badukurikira. Rero turagushimiye cyane tukwifurije ibihe byiza ubwo nk'uko ubitwemereye ubutaha nitugira icyo tugukeneraho ubwo tuzajya tukwitabaza. Abadukurikiye mwese rero mwese turabashimye turabakunda cyane tushima ko mukunda radio itahuka mukayikurikira mukayibitekerezo mukayiha amakuru ni ibintu by'agaciro cyane kubana namwe na Serge na Chantal badufasha kubanga b'ibyuma turabashima cyane mwese rero reka tubareke mugire ibihe byiza imana imane namwe kandi abanyarwanda bari mu Rwanda mugumye mwihangane agahinda murimo turakazi kandi ntago twicaye ubusa dukora ibyo dushoboye byose kugira ngo tubatabarize tuvuge ibibazo ibibazo mufite ntabwo tubatererana turakunda cyane rero kuri radio itahuka mugira amahoro y'Imana nikabageme duhari ubategurira ikiganiro cy'imibereho y'abaturage kana kibagezaho mugire amahoro ya Nyagasani.